Bros Inc. Bros Inc. Wacha tunisema mistari za wafani ha. Niggas. Yeah. Wacha tunisema ni mekam kubwa kardo.
Kardo, nigga.
Yeah, yeah. Okay. Nafunguwa kili ya madawa to damili. Kupiti ya kinyo changu nazikema nikisa kadili. Kwa nina mili ya unaila to fiti. So ndio mta. Don't you leak it? This is called leak it. Every day stack there, do man. No chilling, dope deal feeling. Really cold viper, never been tiny on tempo. Ready on damn beach, we gon' make a killing. Flow diverse, yeah, beat dope in a diverse. Chachago minus, the wonder boys golden. Best of young and the rest, let's do run. Less yet, intrigue, but then again, respect. How many pay? Pushing the Bill Gates, young king, no fake allowed. On my thrones on a Bill Gates, nigga. Better band now, mean I feel great. Man, I'm what these niggas ain't. On the game, man, I'ma bring change. Just wait on it. Just wait on it.
Yeah. Flashback na pimecha pedi. Flashback na maisha ni uzeeni. Kacho back set ni mazina mapeni. Talk trash or smack itinyo na meni. Mbona walk na ni rush out. Sofa stack wa sticheni. Ukitoko mashup track. Kepeta that up to show skillizeni. Let's talk if it a gas ni tingia mpeni. Let me teach you what was stop. Na siyo na gut teni. Upepo gumi tu kwenye bahari. Lisema lolipo bateza pusa kwenye gumi uhabari. Nepuka ndarasi ya kuchora katunsi. Lazima mturaji odari. Minachora aji. One for the road. Utuduze matu rangia matupari. Kampaya, upatuna wapaya, kita haya, ushindo kupata hint kwenye haya. Meet me ni kweke mint, kwenye flow nye dawa, niche toka juwa di kwa toe. Vipi wana chawa, shawa ni sawa, si sawa, si kawa, kawana nge kona watu, nge onge taka tu. Zani nge pango tena nge zidi zetu. Nimelan kitu mani kakitu na nimelan kitu siku toka kwa katitu. Atikila kitu kuna kitu ya kutilete tu. Ha, ini dobu kifanya peace sign, ala kusema madam mouth. Ini mada bila hook, next wonder kwa book, kwa siya Guinness. Na kwa the tips, ina luke Guinness, black. And brown, yeah, need to all with the crown.
See, Taji Daikin, cause in a bling. I'm a queen, honey, coco, a fling. Mina roya kupenda na kuchukia bara. I choose not to hate, cause pay from pay for it. Na korea new mate, 20, tembe, shambe, shazi na panya dingo, karao. Wala leke, shazi na kesa, ukiwa nazo, kata, ni pressure. Life corrogation, hook slow motion, police. Interrogation, I'm a free man in a free nation. Ta music competition, need a hack frequency for recognition. All over the region, radio station, appear television. Push one now, katia meditation. Sunday school, wali die, new truth. Johnny come true, ni me break bones, na SMTs. Na district, JK, your peace. Only the board roll, things are not at ease. Me a trust the side, cook our fields, time me a dreams. Bring your armor, pana, waza kupana, puna, jash on door. Connection, kafuna, ulicho. Kipanda, ama uliye karinkon karma ni real. Who come after day in day out do it cool. With time it will be backing at you. Oh yeah.
Aha. Yeah, ruti ya soga wa mara tatu. Hey, unapata besta mtu ya pili ni NYD na mtu ya tatu ni MC Hustler. Ha. Yeah. Ha. Feel the vibe. Ama ni aji besta MC Hustler. And then what D, we out, yeah.